lensizwa sewuyoze kube
lensizwa uyoze kube nini uthi ngikazi lenyama
wasithi lensizwa sewuyoze kube
lensizwa uyoze kube nini uthi ngikazi lenyama
wasithi atulu umuntu ezihambela emikuba yasehostela mibi
Yeah.